ha, ha, ha. I bet I thought I knew how to sing, but I was wrong and I found out the hard way. I can't sing a note, even to this day. I can talk real nice into a microphone soft and low, but I can't sing a note. But I sure can smile. You can hear it even if you can't see me. For miles it's gone all around. And then I ran into you and I gave it all away. It left me in a stew. I didn't know what to say. I gave away a sparkling smile. I gave away a knowing how to be and have fun. I wanted to be just like you. Heaven help me, it's true. I can sing some days, and some days I'm lost in a daze, and I don't know the words to say. But I'll get through it all somehow, and I'll even get back that smile, 'cause I know it's the only way I can really be me. I don't want to be you. That would be a stupid thing to do. Me being you. So I'm going to sing and have a good time. I'm going to have some fun. I'm going to smile sometime. I'm going to have me a whole lot of fun. I'm going to dance. I'm going to sing. I'm going to do nearly everything that I want to do, 'cause it's all fun too. I'm going to smile at you. I'm going to smile at you. I'll dance with you too, and maybe you'll want to. Ha 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 ha